Chitunzi 5. Kaini ndi Abele. Adamu ndi Hava anachimwa, ndipo ana awo anachimwa. Munthu akugwirizira ndodoyo ndi Kaini. Kaini ndi Abele anali wana wa mamuna wa Adamu ndi Hava. Kaini anamuda Abele mbale wake. Kaini anachimwa, anapha Abele pakumgenda ndi ndodo. Mbado wonse wa Adamu ndi Hava ngochimwa. Iwe ndi ine ndife ochimwa. Tonse tiyenera chilango.